ikiganiro cy'umuziki tubashikiza iminsi yose kuwa gatandatu kuri isa.
Mwaramutse neza dususuruke. Adieu l'Afrique, Shida Ningabirama Crispin. Ijwi rya Amerika turasusuruka. Uwizeye wirurindo mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati mwaramutse. Uwizeye we yego twaramutse, nawe sumeze neza. Uti nshaka indirimbo ya Rayon Sport nkayitura abafana ba Rayon Sport aho bari hose, ishimishe namwe abanyamakuru ba VOA. Uwizeye turagushimiye cyane. Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Mugisha utuye ku Gisozi I Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri WhatsApp guteranyaho rimwe 202 241 99 31 ati ndasaba indirimbo ya Bushali yitwa Kugasima ishimishe abana bo ku muhanda Kugasima na Theotime uri Kabuga twiganye muri college APEC Remera Rukoma.
Ay 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 ay. Kugasim. Oh 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 oh. Nateye moyira ngira gasim Sigaro bobo bona shots buzima Ikizinga kirira cyuzuri sima kubona ingaje nanyenya kwa ruguharu rinziru Kugasima 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 Chomoka hachibona afite amasomo mudeke nuko zarura sinje wahise mizinzira zimibereho aho nitize kofi yabadigo ndebemo ingati yabuzo kudumva nago tafobo kazunga tahanye ndamubwo twese duweho nirirwa tsabimana igihe kimwe uwemo mneri wacu dagatsindwa nanya gasami umbonye ukuntu tsana byo bikanere soni nadosi igihe kimwe twarapfuye mu nkoni Badasika badatemba gaduti nukadi Umsoja rota jahe joka jah Chirene nari ndimo chara vayi mukara Tukwara kwa miye ina kukabara za Nuzi ewe asasa fuma kanda sasa Natiye muira ninjira gasim Singaru bubobo na shatu buzima Ichizi nga chirira chuzuri sima Kuboni nga jina nyinya kwa rugu haru rinziru Kugasima 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 Hadutera gagahinda Navuye muhira ngeze inahango ndenega Ikizere kigenda cyose kiyoyoka Abanyizeraga bamfata nk'igigomora Sinari nanze matera soko navutse buheta Nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta Niko kubibeta bamwe banyita umugeta Nubunaza amaza akankatira utire kareka Nifata umwanzuro bamwata isamburu Niko guhiga amagisha mbacaka ifunguro Intambwe nambudaye inkono hanze namnura Nkakwepe imijugujugu mugifate nk'icyo sa Umusonja rota ryahe byoka jya Kirere nari ndimo cyarabaye mukara Twara kwa miye ina kukabaraza Nuzi ewe asasa fuma kanda sasa Nateye muira ninjira gasim Singaru bubobo na shatu buzima Ichizi nga chirira chuzuri sima Kuboni nga jina nyinya kwa rugu haru rinziru Kugasima 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 Kugasima
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu Africa Unite ni Bob Marley. Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Tuyisenge Aaron w'i Kanombe mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati muraho neza mumeze mute. Tuyisenge yego twaramutse neza kandi tumeze neza. Na urakomeye uti mu ndirimbo ya Coral urugero iyariyo yose. Tuyisenge nguhitiyemo iyitwa ni ikihe kintu.
Ni ikihe kintu gikomeye Imana hayo umugisha. Ni ikihe kintu gikomeye Imana hayo umugisha.
Why, Yesu,
yararimbishijwe arareba kinyana mu ruhongore umugeni wa Yesu yararimbishijwe arareba kinyana mu ruhongore
Nekangubire mukunzi wanje ni utabizura baruta usana imparage Nimpara izo mu misozi
Mukunzi wanje ntuwanje rwanje nta wundi tumusangiye muramenye Nimubyutse umukunzi wanje
Mukunzi wanje arambira ati haguruka tigendere tigire mu mbinga Simisozi Mukunzi twicare maze tumwenyure turebe ibyiza cyo muri iki gihugu
ndirabura ariko ndi mwiza nka mahema ikadari ndimo ndebe nabi ndirabura ariko ndi mwiza
itorero
ni byiza Nimwiza
itegure
kuzata ubwo bukwe
itorero
nibyiza nimwiza
itegure
kuzata ubwo bukwe niyo dufite
itwibutsa
ubwo bwa Yesu
tugiye guta
mu ijuru edeni nshya yateguwe
amaraso
mwana w'intama
yasheshe
ku musaraba
niyo nkwano
Yesu yatanze ngo tumubere abageni Yerusalemu yararimbishijwe
nimuze
tumwitegure azatujyane mu iyo
yemwe we
hahirwa uzakubitirako gatwenge muri cyo cyumba Gionaro
Nderamwe
Hairwa uzakubitirako gatwenge muri cyo cyumba Gionaro
Bayobozi mwe
Hairwa uzakubitirako gatwenge muri cyo cyumba Gionaro
Bari mingi we
Hairwa uzakubitirako gatwenge muri cyo cyumba Gionaro Kandi bitwenge bizasatura matama Bizabaru munezero Bitanye nabera
Abamara yinezero Mugiriza
Bitanye nabera Bizabaru munezero Bitanye nabera
Abamara yinezero Mugiriza
Bitanye nabera Bizabaru munezero Bitanyena vera Bizabaru munezero Bitanyena vera Bizabaru munezero Bitanyena vera Bizabaru munezero Bitanyena vera
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa Ruhumuriza Sami yanditse kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndasusurutsa abantu bose duturanye mu karere ka Gicumbi cyane cyane abo duturanye mu mudugudu wa Musetsa akagari ka Horezo umurenge wa Kageyo mbatuye indirimbo umugoroba y'umuhanzi bigize gentil maze rero mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
hari ni mugoroba unaniwe bagufashe kurikijwa amategeko ige Getsemani warunaniwe ariko byari ngo ngangupfe byari ngombwa kunca ngurwa bagukuise bakora inkoni iba basa bakwambitsa bakurega ibinyoma baragushinya bakubeshera niki chatunyu tikiza kandi jambo ryawe rikiza niki chatunyu tikiza kandi jambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro kamanuka bagasha mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro kamanuka bagasha ya hasa 12 zirenga yafashwe nabatangi bakuru munanya wa polisi yendeda akare ndane bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo nibya ibye Yachiri urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 bagukubise bakora inkoni inkoni ibabaza bakwambisusa bakurega baragushinyagurira kandi bakubeshera Fashe hana hada kuri kizwa mategeko yetema ni wa yetema yetema